Ate kakanza Rapi, hash, hash Tongo etani Tongo ya makambo Moto nyoso Akeko te prievi Basusu na pira, basusu na commerce Basusu na elanga Moto nyoso Azana nzelana e Kapena boti courage Nasala lokola baninga Mais dommage Oyangezo simbate Bakoko bofungola motema Why you unde okeye Mokili oyo Unda ba problem Mokili oyo Otama homo na makambo Mokili oyo Itonda ba problem Mokili oyo Tangola oye ba makambo Boti ba sacrifia mbongo pona tanga nga pena courage na tangi Oba ebi un jour force kosila ifonga nde na sala Nzamba sali grâce na tangi na silisi diplome fandi Ngonga koluka bulo demanda plona nga ezo samba Koto yo baleki na sima na bana na boti na sala nini Na simbi mutu na moni mokilo eza matata Même si les gens disent la patience c'est la longueur du temps Togo ite boye ba pesha kushe di solezo fusa viso Na mokolo ya li wanzambe ya komela viso na mokini Fungola miso tala musika yebela Mbakoko bo fungola motema Why you unde okeye Mokili oyo Tunda ba problem Mokili oyo Otama homo na makambo Mokili oyo Mokili oyo Tangola oye ba makambo Tek pinyuru Jumoko aiku nyero Pinyuru Jumukende kupiwa Jumoko nyoliri Iwan mishanyo Wow, wow Gidongi shanyo Gito ishanyo Jumukende wa milonyo Gidongi lonyo Gito ilonyo
Mungu Na wana cheke wana wia perido Kona nini basusu na mawa, basusu na esengu
David back history, merci na strategi yope singari Dubai danger de mort, Mekanisieri go star Agasa mujomba, uzele didi transcom Andango omba, pama maro Emery, Letitia, opipo Yama Solange Mécanicien Cédric DJ Eli Jean-Paul Foster Ouzel Edouard Roger Swassap Christian Nyamukambu Ibrahim Belling Pitou le capitaine Sevia Big Daddy Neymar Dadino Nadej Mama Benel Kamwanga Kitenge Grâce ma chérie Mokili Oyo Mokili Oyo
Passa Rigo Star
Ate Kakanza Rapi Hash Hash